kwazinzele, kwazinzele, uyabona kodwa natusele, natusele, ungalahleli, noma ubona ukuhlotha nolwami otali. Ulinde yini wena phungahayo kodwa yothanda ungathi, ngoba mina notali, ungahayo ifikonzo ngathi. Kwazinzele, kwazinzele, uyabona kodwa natusele, natusele. Kelly, no more bonus, you shall not have no daddy. Only me, you will not have a high, you will not have a daddy. You are me, my new daddy. My higher engine from the
Kwazinzele, kwazinzele.